murakoze umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside kwa muduhaye aka kanya. Urwego muyobora ruherutse gusohora itangazo ryamagana ikiganiro mpaka cya CTC Ndashonga Institute. Niki cyabateye kwamagana icyo kiganiro n'abagombaga kukigiramo uruhare?
Icyaduteye gukora itangazo ni uko twasanze ari igikorwa kigamije gupfobya no guhakana jenoside yakorewe Abatutsi. Nk'urwego rero rushinzwe gukumira jenoside no kurwanya ingengabitekerezo yayo, dusanga ibikorwa nk'ibyo tudashobora kubyemera. Hari nibyo banenze bavuga ngo ese kuki twatanze itangazo kandi ikiganiro kitarabatuzi bizavugirwamo gute? Turabizi kuko iyo unarebye na statut z'iryo shyirahamwe ubwaryo Institute Sendashonga, jenoside yakorewe Abatutsi ntibayemera ubwabyo muri statut. Bavuga za jenoside, bivuze ko ubwo bemera jenoside nyinshi, kandi ibyo ni ukwibeshya. Habayeho jenoside imwe, jenoside yakorewe Abatutsi, ibyo n'ababihakana ni ukomeza kwigiza nkana. Ikindi ni uko n'abatumirwa batumiye gutanga ibiganiro nabo ni abantu dusanzwe tuzi ibitekerezo bibi, ibitekerezo by'ibinyoma, ibitekerezo byo gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi, ariko no gukomeza gukwiza urwango. Iyo turebye ibiganiro twagira mu ngo atanga iteka, nta kintu kibaka na kimwe kirimo, nta kintu cy'ukuri na kimwe kirimo. Ibyo avuga byose ni ugukwiza urwango, ni ugukwiza amacakubiri, ni ivangura, ni ugushimagiza ubwicanyi ndetse no gushinyagura, kuko yavuga ko Abatutsi bikoreye jenoside biteye ubwicanyi bwabo. Harimo agashinyaguro gakomeye tudashobora kwemera nk'urwego ruhagarariye rushinzwe ibikorwa byo kurwanya jenoside, kuko harimo no gukora ubuvugizi abacitse ku icumu. Ngiyi impamvu yatumye nyamukuru twamagana icyo kiganiro.
Mu mwavuze muri iri tangazo harimo Faustin Twagiramungu wigeze kuyobora leta y'inzibacyuho mu Rwanda FPR Inkotanyi imaze gufata ubutegetsi, ndetse na Jean Baptiste Nkuriyingoma wabaye minisitiri w'itangazamakuru. Bombi muvuga ko bahakana jenoside yakorewe Abatutsi, nyamara babaye abategetsi hano mu Rwanda ntibigeze bafatwa ngo babiregerwe. By'umwihariko Twagiramungu we murabyibuka yagarutse mu Rwanda mu mwaka w'2003 aje kwiyamamaza ku mwanya wa perezida wa Repubulika, nabwo aza gusubira mu mahanga mutabimubajije. Kuki mutigeze mubaryoza ibyo muvuga muri iri tangazo?
Icyo bishingikiriza ni uko mu Bubiligi nta tegeko rihari rihana ipfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe Abatutsi. Iryo tegeko ryaba ryari rihari, hakurwa ibishoboka byose bagakurikiranwa. Kuko tugomba gusobanura ibintu neza, ntabwo twagira mungu ndetse na Nkuriyingoma tubashinja jenoside, nta ruhare tuzibayigizemo. Icyakora ubu ngubu bari mu murongo w'abakwiza ingengabitekerezo ya jenoside, bari mu murongo w'abakwiza amagambo ndetse n'ibikorwa bigamije gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Icyo kandi ni icyaha gihanirwa mu mategeko y'u Rwanda, nubwo mu Bubiligiho bitari byahagera.
Ku bwanyu se mwumva kwibuka CTC Ndashonga harimo ikihe kibazo?
Oya, ntaho ikiganiro ntaho gihuriye no kwibuka CTC Ndashonga. Ikiganiro icyo kigamije ngo kwari ukwerekana uburyo politiki imeze mu Rwanda, kuganira ku bibazo biri mu Rwanda, ariko bakabijyanisha no kwibuka ku nshuro ya 25 jenoside yakorewe Abatutsi. Bobo ngo bagira ngo bagaragaze ko hari na jenoside yakorewe Abahutu, kuko basanze gukomeza gupfobya ukuri bitagishoboka. Ubu rero babiza amayeri yo guhimba indi jenoside yabaye ngo yaba yarakorewe Abahutu. Ubu nicyo kinyoma bakwiza ahantu hose. Ntabwo rero cyari ikiganiro kigamije kwibuka Sendashonga, ahubwo ni muri uwo murongo wo buri gihe iyo kwibuka bigiye kugera, ibikorwa nk'ibyo turabimenyereye yuko babitangira babikwiza. Mbega ni nko gusaza imigeri kugira ngo barebe ko ukuri kuri jenoside yakorewe Abatutsi kwafukiranwa, ariko nyamara nk'uko twebwe tubizi ibyo ni ukwibeshya.
Muri iri tangazo muremeza ko John Swinen wari ambasaderi w'Ububiligi mu Rwanda mu mwaka w'1994 yaba yaramenye umugambi w'itegura rya jenoside akawirengagiza, cyangwa se nawe yagize ubufatanyacyaha muri uyu mugambi wa jenoside. Kuki kugeza ubu nta mpapuro mpuzamahanga zisaba ifatwa rye mwatanze nk'uko mwagiye mubigenza ku bandi?
Oya, nta mpapuro zamushyiriweho, ariko icyo twemeza cyo ni uko Yohani Swinen wari ambasaderi w'Ububiligi mu Rwanda guhera muri 1992 ndetse duhere no muri 1990 uko ubwicanyi bwagiye bukorwa na leta ya Habyarimana. Yohani Swinen yarabimenye, yewe nta nubwo ari twe tubivuga, ni Sena, ni raporo ya Sena y'Ububiligi ubwabo y'umwaka w'1997 yakozwe ku birebana n'iyicwa ry'abasirikare babo hano mu Rwanda bari muri minuwari mbyibutse, ndetse n'ibirebana n'uruhare leta y'Ububiligi, igihugu cy'Ububiligi cyagize mu mateka mabi yaranze u Rwanda by'umwihariko hagati ya 1994. Iyo raporo ya Sena igaragaza yuko ambasaderi Swinen n'izindi nzego z'ubirigi harimo ministeri y'ingabo, ministeri y'ubanyina mahanga, amakuru yose bagiye bayashyikirizwa. Ndetse Yohani Suine nubwe yanagiye yandika inyandiko zo bita depeche diplomatique, yerekana yuko interahamwe zitozwa zigatozwa na leta, akagaragaza yuko hari liste z'abatutsi zakozwe kugira ngo bazashobore kumenya kubica ibyo, akanabivuga ko liste yanayihawe mu kwezi kwa kabiri 1994 ayishyikirijwe na Birara na Jean Berikimasi Birara wigeze kuba murabizi guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu. Birara nawe iyo liste yari yahawe na Colonel Nsabimana wari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda icyo gihe. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso byerekana ko ntacyo atarazi. Kubona rero umuntu nk'uwo nguwo uzi umugambi wa genocide wawubonye uhibereye ahindukira akajya gushyigikira aba genocideri, akajya gukorana nabo, akajya gupfobya genocide yakorewe Abatutsi, yabaye abireba abifitiye ibimenyetso, dusanga ari ikintu giteye agahinda tugomba kwamagana, kandi na buri wese akwiye kwamagana.
Hasigaye ukwezi kumwe gusa ngo u Rwanda rwibuke genocide ku 25. Kuva CNLG yashingwa mwavuga ko mugezeye urugamba rwo kurwanya genocide.
Turabyishimira. Ntabwo ari komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide gusa, ahubwo ni inzego nyinshi zifatanyije. Iyo turebye ngira ngo umwaka ushize twasohoye ubushakashatsi hashize imyaka ibiri bugaragaza ko mu myaka 20 ishize ingengabitekerezo ya genocide yagabanutseho 87% n'ibice 3%. Ubwo n'ubushakashatsi twasohoye mu 2015 dukora buri myaka 5, ibyo rero birerekana ko ari igipimo cyiza. Kandi ikinabyerekana nuko abaturage bose twagiye tubaza bagaragaza yuko imiyoborere myiza u Rwanda rufite uhereye kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ariyo ifasha cyane mu kurandura ingengabitekerezo ya genocide no mu gutuma igabanuka. Ubu rwose abaturage bameze neza, icyo ntabwo ubona kikiri ikibazo gihangayikishije. Ikindi kimenyetso kinagaragara ni iyo urebye na buri mwaka ingero z'abantu bakurikiranwa mu nkiko ni bake cyane, nabwo imibare ni mike. Hari imyaka nko muri 2005, 2006, 2008 wasanga tugera mu bantu hafi 1000, ubu ntabwo ku mwaka tugera ku bantu 80, kandi bikagenda bigabanuka umwaka ku wundi. Murumva rero ko politiki nziza u Rwanda rufite yo kubanisha abanyarwanda bose kimwe, yo kubaha uburenganzira bungana, igenda igira akamaro kanini mu kurwanya ingengabitekerezo ya genocide n'abakiyifite.
Mubona mute bise n'intambara y'amagambo cyangwa se kutavuga rumwe hagati y'abanyarwanda bikomeje kugenda birushaho kwiyongera ku mbuga nkoranyambaga ku byerekeye genocide yakorewe Abatutsi 1994?
Abenshi bateye batyo n'abari mu mahanga, bari bene abo ngabo nk'abatwagira mu ngu nk'abankuri ingoma baheruka mu Rwanda muri 1994 bakibwira ko igihugu basize boretse ari uko kikimeze. Abo nini bo birirwa bata umwanya ku mbuga nkoranyambaga. Twe icyo dukora ni ugukangurira urubyiruko rw'u Rwanda gukomeza gahunda nziza z'igihugu, gukomeza kubana, kureba iterambere. Ni nayo mpamvu yewe n'insanganyamatsiko y'umwaka twayiritse ikaba kwibuka twiyubaka, twibuka amateka ariko amateka iduhera na duteze imbere igihugu, noneho n'abanyarwanda burushaho kubana, nicyo twifuza. Naho abo bagikomeza gusigara inyuma ubwo amateka azabereka ko bibeshya.
Musubiza iki ku bivugwa na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ko imwe mu mibiri itaburirwa muri iki gihe haba hari imbi y'abahutu nabo baguye muri genocide?
Abanyabinyoma ntabwo ushobora kubabuza kuvuga ibyo bashaka. Ukuri kurahari. Hano dufite muri iyo mibiri abantu bagiye bamenya babo, ubwo se bamenya abo bantu babo atari uko bishwe n'interahamwe, bikanagaragara hari ibimenyetso byinshi byerekana uburyo abo bantu bishwemo. Amazina yabo yashoboye kumenyekana kuri bamwe, ariko abakomeza gukwiza ibinyoma bagerageza guharabika leta y'u Rwanda bayigerekaho ibyaha, ibyo ngibyo ni ibintu byo gushinyagura na buri gihe gushaka kwivanaho icyaha ukagishyira ku wundi. Ibyo turabimenyereye muri za tekinike zikoreshwa n'abicanyi, niko bigenda ahantu henshi.
Muri iyi minsi tugiye kwibuka ku 25 genocide yakorewe Abatutsi, ni ubuhe butumwa bwihariye mwaha abanyarwanda muri rusange?
Ubutumwa bwihariye naho abanyarwanda ni ugukomeza kwibuka amateka, kuyazirikana, kwibuka yuko u Rwanda rwageze habi, ariko tukanareba kure, tukareba imbere kuko u Rwanda rumaze kwiyubaka, u Rwanda rumaze kubanisha abanyarwanda bose. Ubutumwa bukomeye ni ukuvuga ngo dukomeze inzira y'ubumwe, kuko n'ubundi abajenoside icyo bashatse kurimbura igice kimwe cy'abanyarwanda ngo bashireho bamareho, bica benshi cyane ariko ntibabamaze. ntabwo byigeze bigira akamaro na gato babibasigira. Kuba umwe rero nicyo kitugaragarira nk'aho ari niyo nzira ikwiye yo kugira ngo dukomeze kubaka igihugu, kugira ngo dushobore kurinda abana bacu n'abazaba bavukaho kumenya amateka mabi nk'ayo twamenye. Ni ubwo butumwa bukomeye numva nakangurira abanyarwanda bose ndetse n'inshuti z'u Rwanda twagira kuri inshuro ya 2025 twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Ikindi kandi ni no gukangurira abo bagifite ingengabitekerezo ya Jenoside barimo batwagira mu ngo niba bagifite ubwenge n'umutima utekereza ko nabo bakwiye kureka iyo nzira, kuko no guhemukira abanyarwanda, no guhemukira isi, ni no guhemukira niba yemera Imana, nabwo no kuyihemukira.